Mirere abasinga bafa obusungu bwaliwo bungi. Jokera ku mulembe gwa muso gw'amateeka, omwenze mayinja omubintana. Twafugibwanga kikolimo mwana wange, kino ekisa ky'olaba Yesu kye yatuwa tebakisisinkana. Na n'ekigambo kwenenya ogula kaligane kakuggyako ebibi, tewali kusasira era tewali kugumiikiriza. Yanoonyeti mu mulembo ogwo ogw'amateeka, Mukama n'akiraba eri ffe n'alumwa nga geyena bangi ebasika. Sitaani waseka kyeyava waayo Yesu mwana we ajja atufiirire. Wabeewo ekisa ekisaasira omubi,
ekisa kya Mukama kyawufu, ajjudde okusaasira eri eyeenenya. Ebibi bw'oba na bingi nga tokyasaanira, olw'ekisa munnange otukuzibwa. Ayagala okimanye nti ye kw'ensonga eyamulesa ebitiibwa Yesu n'ajja aswazibwe.
Amaanyi gaffe gy'oba twasoma nnyo, olwo Mukama ne tumutegeera. Nedda abangi balina ne digiri naye ng'omugamba alokoke, akiraba ng'obusiru mu maaso ge. Y'ensonga mulokole osaana weekuume nnyo obutava mu kisa, toyongera kunoona kuba ekisa weekiri. Kuba kibuna kuwaza nnyo Yesu buli w'oyonoona, nolondawo omusango gwe gwe yajjirira owone. Kale tova mu kisa tube ekibi kyewale, obwenzi obudduke omululu ogwenenye. Kuba empeera y'ekibi gwe muliro ogwokyakyasa omwoyo gwo ng'ekisa weekiri.
Ekisa kya Mukama kyawufu, ajjudde okusaasira eri eyeenenya. Ebibi bw'oba na bingi nga tokyasaanira, olw'ekisa munnange otukuzibwa. Ayagala okimanye nti ye kw'ensonga eyamulesa ebitiibwa Yesu n'ajja aswazibwe. Ayagala okimanye.